It's your love that turns me on. Mashallah, boko so natural. Wewe nami, wepacha nami, inadunda roho. Nikifikiria kuachwa nguvu sina. Napona, si malaria si corona. Sijui kwa nini kikuna tama kunywa yanagoma kuja tena. Napona, nikihisi na homa. Nikikuna, hata maradhi yanagoma kuja. Misioni, siyo kwamba sina macho bali na kuona wewe sikio. Siyo kwamba sisiki na sikia. Moyo, ungekuwa na kioo, jione mwenyewe mwenzio. Na kuwaza nikilala nikisinzia. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. When I look into your eyes, nachona mimi. Wakituno na data, tena wanataka kinoma, kinoma. Penzi limetakata, tumejipata. Simnauna, simnauna. Misioni, siyo kwamba sina macho bali na kuona wewe sikio. Siyo kwamba sisiki na sikia. Moyo, ungekuwa na kioo, jione mwenyewe mwenzio. Na kuwaza nikilala nikisinzia. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love. Hello, nakuita my love.
The Mix Killer.